Mapicha yako na vovala vako viliko. Mafilingi yako kumutima kwanga yaliko. Nanga wae, nanga wae. We matambila kutali wafuna kusie, yeah. Ni kusie, yeah. Story bali nayo, sili na maango. Osa mbele la bantu bali na bando. Waka huka ni bwela kuno, you see. They don't even care about you and me, oh no, no. Oh no, wafuna kusie, yeah. Nikusiyeine.
Spaceship music.
Oh na 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 na.
It's a brotherhood thing. Coffee mix wanna be.
Oh na 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 na. Oh na 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 na. My name is Roberto. Ma picture yako na vovala vako viliko. Ma feeling yako kumutima kwanga yaliko. Nanga wae, nanga wae. We watambila kutali wafuna kusie, yeah. Ni kusie, yeah. Story bali nayo, sili na maango. Osa mvele la bantu bali na bando. Waka huka ni bwela kuno, you see. They don't even care about you and me, oh no, no. Oh no, wafuna kusie, yeah. Ni kusie, yeah, ne.
Tipo hizo.